Yo, the difference.
It's not easy.
The aim, but we keep moving.
No.
Yo, Cafella. Big America. Volvo, what up? M Beats, what up?
M Beats Generation Music.
We in the building. Didi Pochi. Mwana wa Nyerere.
DJ Zengema.
Listen. Ukufuma ili abaleta la pusa beat. Shata la pusa ponga hati beat. Yeah. Avengi feba mpato kwa bulana. Reason ya make ya bulana. 2014 I was labeled up kama. Na konkele aike no kumweba atiyama. Ifi mwalemba patali ukufuta. Mwalishiba feifwe wa mpatali ukufuka. Yeah. Shali pwap kama nalipile wangunga rice kumoga tissue. And ever since I've been on the road monga ni tissue. King pusha, I never give up. Apa I got the keys, got the key holder. Hello Vovala, city gula tea order. All about the green, got in the cream soda. Umushili kapa mike kwa mashili msoja. And I just say Diripoche, no zima boy. Diripoche, kingo ya kakolo boy. Diripoche, no award to my name. Ise Diripoche, jengani endorsement. Diripoche, munga wine mawa. Diripoche, etie pia lip. Diripoche, pakamaja mwamba nga tulipoche. Aye, ninevo Johnny na lesangwa mukairo. Nombe fia chitike mailo. Mu street vali mpepeka. Panondi pressure ile mpepeka. Havana bondi vale fwaika fudu. Situation indi mota ili gudu. Digital processing a CPU. Japo kuschool wine no CBU. Mama yoku mushi vale fwaiko something. But every time she calls story iba same thing. Last born na pule fumo. Na wishi tamu ishibe. Alefyo ndepi tamu ine tamu ishibe. Nimvela monga ni opena. Pressure ya nisegula monga ni opena. Kuma situation ni yanga ni container. And I just say Diripoche, kutingenela mugaza. Diripoche, kutipuanjila mabondi. Diripoche, notipoka makatundu. Ise Diripoche, osa ibala bakamu. Diripoche, etie pia lipu. Diripoche, kailize dindie yatu. Diripoche, faka manja mumuamba nga tulipoche.
M Beats Generation Music.
Boys akupele fumpa last ya kana mwebiati.
Diripoche,
wale bombesha ka jobu bakutamfya baby ati
Diripoche.
Ile akatundu abakanzo bakusaba posa baby ni ati
Diripoche. Paka majabu mwangu anga Diripoche.
Yeah. Diripoche. Shout out to everybody that lost their property in the city market ya Piriani. Diripoche. Shout out to all the street vendors that are having a hard time surviving now. Don't just give up. Let's keep running. Diripoche. Mwana wa Nyerere. Shout out to all the ghettos across the country. Kanyama, Matel, Milani, Kwasi. Watch Pulukus. Imwe mulipo chi. Imwe mulipo chi. Yeah.